Yo, Rochaf, yo, now tune down on Shwera Shwera.
Come on, buy and buy. Send him a can run a better good chan. Come on, buy and buy. Or many send him a can run a better good chan. Come on, buy and buy. Send him a can run a better good chan. Come on, buy and buy. Or many send him a can run a better good chan. Fear, come and buy ya. Send them a can wangi pero kudi chanya. Oso send them to ting to be chaya. Wade be dia, kolo kinde loya. Chalu send them wangi chura chia chia. Nura baya, kudi dia. Mido kea, kudu goya. I wanna see my mission clear. Ngom wani kwaya, ipolo wani fire. Beko pe kumba weka yubonge ya. Ngom wani kwaya, ipolo wani fire. Beko pe kumba weka yubonge ya. Dota Mary Uganda Jackie boy, I don't miss any lembas in the way I wear. Yo.
Kama mbaya ni mbaya, mali tapata kwa mani, ama kwa shida. Yeah. Marafiki wali nicheka sana, majirani wali nicheka sana. Eti mina sumbuka kwa miziki, nitapata nini? Hawajui kisho yangu. Yeah, yeah, yeah. Ata kwenye zimu nitaenda, ama kwa waganga nitaenda. Watutu waishi vizuri, mama akule vizuri. Kama mbaya ni mbaya, kama mbaya ni mbaya.
Kama mbaya mbaya, sende makanwangi bero kudichan. Kama mbaya mbaya, oromeni sende makanwangi bero kudichan. Kama mbaya mbaya, sende makanwangi bero kudichan.
Sarah can we pokushir, and can go cool. Hey, Rochaf shine shwe, remalo mito nero row. I'm down the road, stressing alone. I'm ever on the loan. What kind of life is this, my God? Yeah. I oruma e akete ni kwong. Yeah, come with mo chero wanga tap, abi boy kadite. Show podo wanga de. I didn't team my nango limuru, I nyoto kuditi hang. My four shine shwe, kadi god, abi mondo kadiri mo abi chiru. Repare be male mito nero. I mess gang straight.
Kama mbaya mbaya, tutasaka pesa sana mpaka statu bana. Kama mbaya mbaya, tutasaka pesa sana mpaka statu bana.
Walizani tutasima japo tena leo tunawasha moto.
Moto, moto.
Ilevo ya wakubwa, sio ile watoto.
Toto, toto.
Wanabaki wana tutazama, kisi tutashuka japo si tunapanda.
Paga.
Wanabonga sana,
sana.
Tena maneno yasiyo na maana.
Hey.
Mbona kama unataka tupanchisha, ongeza sike, ongeza na shisha. Leta mademu wa kukatika na wakikatika ndio tunabambika. Ayo DJ let's go, ingoma moto. Kama 44, atutalala mpaka kesho.
Kama mbaya mbaya, sende makanwangi bero kudichan. Kama mbaya mbaya, oromeni sende makanwangi bero kudichan. Kama mbaya mbaya, sende makanwangi bero kudichan. Kama mbaya mbaya, oromeni sende makanwangi bero kudichan.
Zenji zombi, kanywa musai, paka samisa na chiro mutumbi. Reason ya kufuna simbi walai. Eno trouble tabu balafu, rich ndi mazi mawambu murapu. Bar haters imba kubie kavu, temundi. Sanze ndiro chafu. Wenzi chukira waje mbude. Sagala kuono nera vude. Chimanyi sente zivula tute. But people tugende tukale. Yo, Starboy Richie. The lobby's forever.